Nibibyo, nibibyo, nafuna kwe kwe yambo nye mbidigo, mbidigo, mbidigo.